international, your boy. Massive. Love an hour. Yesa ngenkwezi fumbemba kugamba bino ngamba birala kugamba bino ngamba birala chokanga njagala kuwa mkwayo gwou njagala kuwa ngure yo pazo yo mutima gwodia na yegwewo bikaluya olwayala zino wezinkuwa na yesula nsiba nsaba mkama chingalire.
Kazinga kwa mkwano kwa uu Emera mazi kuwa mata mazika.